mā te kawea, te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo o tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.